yande joyno wittude min ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Ndero ko e kibaruji men ñalane ittanane nogay e jeego lewru juin noon ko dirwi ditta e kulle bonɗe drogue noon nder leyɗe duniya ɗe ñalane teddinama ton dokoro gam mbiyen kulle ɗe wulama. Quand U23 ni ko duuɓi ɗiɗi e nogay e tati ni mbiyen ni leydi hano fedde leydi Niger mina ɓe ɓuuray duuɓi nogay e tati kenga ɓe gaɗi latol bal mabɓe aran noon ni e fedde Égypte noon ni. Nonnoon ni yewtere men pindino hannde min kalan dow ko ƴeewata hano talkuru série A e laawol golle série A tokkomo nampirtol haalaji nder kibaruji men. Latol bal ni dow sigila mbi'en ni jaaki latol bal kan U23 noon ni ɓe jottaki duuɓi nogay e tati ni hano mbi'en ni hano ton ɗum woni latte ton en maroko ko fuɗɗa asawe nogay e nayyi lewru juin noon ni fedde mena U23 ni ɓe ɓuuray duuɓi nogay e tati ɓe leydi Niger gaɗi latol bal maɓɓe aran noon e fedde leydi Égypte noon ni e hantorde ni ɓe keppodiri. Nani fama ka ekkitowo maɓɓe fedde mena ɓenoni ɓe ɓurani ɗumi nogay e tati ni Zakari Yawu Ibrahim o fantini jaadimi salamu to Kadir Tawaɗo ton en.
Min gaɗi latol ba lobol de sa'a gattol diidi heɓaka, amma ba ko nonda miɗen belti sanne e latol keppodirongol min gaɗiɗi e Égypte. Jonkay min dallina kinana dow latanɗe ɗiɗi keddiɗe ɗe to nogay e jeetati lewru juin garowo hakkunde amin e Gabon. Ɗum du min gaɗan no watte fuu sigilade wodde ko hokkatamin laawol yahde to latol feccere ko hantode ɗum de miɗen gaɗa latol amin cakitorgol go'o lewru juwe garo o hakkunde amin e Mali. Ɗum jiɓodirino gam batte Allah e latto amin biteɗo Philippe mo heɓayi latude illu fuɗɗode latol ngol gam batte Allah e jonte paɓɓe liɓimom. Fande makko natude hakkilloji amin umma keno ba ko nonda min mursay e latol arano ngol.
Hannde nogay e jeego lewru juin ni woni ñalane ittanane nder leyɗe duniya gam duruwi ɗiɗɗi e kulle bonɗe drogue noon ni gollawol waɗi suudu kiitide dokoro noon ni waɗi anniya wulugo kulle bonɗe yaru yaru noon ni nangaɗe nder hitaane mbiyen ni hitaane de noon ni nani fama ka mbulama mamman kada ɗe noon ni ka o hoorejo hano justice noon de dokoro o fantini jaadimin Adamu Oumarou.
Il s'agit de
kiloji chapanɗe jeetati jeetati ko deki drogue mitere chambre indien o enda no woodi fanen tagged konnan ko watto kem ɗiɗi e chapanɗe jeetati e goho chambre indien o no tawade fanen kiniji azol ujune e kem jeɗɗi rama doldu konnan ujune e capanɗe jeenayi e goho 2/5 ko wiyete 5 noon kiniji kemi joyi capanɗe joyi e jeetati kañum woni ko nangga fa yaare wuluwe itande hikka ko tuuga dow fila durdugo e drogue o wonnana e dow durgu duggol e gacceji ko drogue o watta ɗum enda ɗenen ɗon endan gomnatiji leyɗe no kaani ndarde watta bawɗe e dow fii o rentagol ngol e hoore mum saabu wiyama jaam kam ɓuuri safari tawi ka gaɗaɗo ɗu holli wiide nangugol drogue o kañum ɓuuri ɗudde e dow haɗugol ngol e hoore muɗum.
Le jam a été retenu.
Nani horejo justice dokoro mbulama mamman biyen makaɗa nonnoon ni alsilami Allah en ni ɓe gaɗan julɗe maɓɓe layya noon ni nder leydi Niger de ni lamɗo jaɓi ton en zender ni dabbaji potorɗi ni ɗuuɗi ɗe codoɓe gala nani fama ka Ali Keita yewtidi e Abdoulsalam naka kale horejo bi en ni lumo to bisaji sonnete nani fama ka o hokkimo
makotam Nigeria yo
leydi Nigeria herruɓe meɗen hannande en daari ceedanere jippike sanne ɗiɗaɓel mundu gorgal leydi Cote d'Ivoire laawolgol men tokkata men naata Burkina hannde rafidenako no tawa nder nokkuje ɗen endan sanne tataɓel mundu eɗen andi no leydi Sénégal wontori de yama sodoɓe meɗen tanno iɗum wadda saɗormaji nder fi lumako de en kooƴi jawɗi ujunaje sappo e ɗiɗi yaade ujunaje laso e ko deki hana neɗɗo fowoto e soodi ɗum ɗinɗi ujunaje laso so ɗiɗi du to fuddu jawɗi noon ɗiɗu yarta leyɗe yaasi amman coggu wuro tan en heƴata julɓe
layyardiɓeiwodatasawonnalokacinejajiɓerenkelaya
fedde de ɓiɓɓe rewɓe noon ni dow fi ɓeynugol e cellal noon ni ano he gollidoɓe e sigila maɓɓe noon ni nan e mbiyen ni ano ɓe sigilake battu joɗa kalen ko waɗa nako fuɗɗa nogay e joyi yaago nogo e jeego lewru juin duma gonɗe nder mum ɗo nder galluñume to joɗa kalen dow bawal haala tefugo balla ko sukaɓe mbiyen ni ummator noon ni dow ko wallata jande maɓɓe hawtade e mbiyen cellal ɓalli maɓɓe nder jangguirɗe lokkol noon ni ko saabi ko battugu hano ummator jettode tan ɗum ƴewata. Nani ko horejo mbi'en fedde maɓɓe ɗe ni kadi jettu idani o fantinde jaadimin Zainabou Abdou.
C'est le Front National du
Min gadana sukaɓe ummatore jangoɓe ekkintinoje e pirtol ko e harfi cellal maɓɓe. Hawrina de enda men kalan do nyaw sida e golle hilnyere ko ɗum waɗata nder jangirɗe e no ɗum waɗirta al'ada e sawude ko hana nder muyɗe muɗum. Min kala e duudo no suka gorko de jokkolɗi naade suka debbo surbiɗi. Gan dalila majjum waɗi min gaɗi hawrina de endam ko watta sukaɓe jangoɓe ummatore ɓe endam ɓe keɓa haalude caka maɓɓe ɓe kalda dow pelle sukaɓe ummatore go
jeune et organisation.
Banki mo leyɗe duniya ni walli ceede dollar millioniji kemɗiɗi e capanɗe tati ko ummoto ceede sefa milliardji hermi e capanɗe nayyi ngam wallugo dow sigila golle ekkitagol jande nder fi lokkoliji noni nder fi jande lokkoliji ngam heɓugo keɓto lobbol nder janginol leydi Niger nonni nanga dow sigila durwididde e mbi'en gaɗol hano kalasuji cekke noni nder jangirɗe école mo gomnati woni durwide e mum ɗum ɗo no walla nder jangirɗe mbi'en ni hano lokkolli ko watta yeeso sigilaji maɓɓe dow fi janginol fa yotto duuɓi jeego o nonni gollal ngal no waɗan fa woɗa keɓol hano janginol lobbol. Hawrinde ni mbi'en ni ko laawol kesol hawrinde mawni ni ko laawol kesol noni dow filla jawdi noni hawrinde de ni ko hawri gomnatiji noni capanɗe nayyi timmi to en Paris leydi France noni to ɓe jecci dow nyamaleji cattuɗi noni e dow fi baylol bakaji nani famaka gonduɗo andal dow fi kawrol jawdi Amadou Ibrahim Louché gonɗo France to en o fantini jaadimin Ternan Fouday Ahmed.
Le bilan a tiré du sommet sur le nouveau
dima keba do lawol arzukul duniyaru hun non ko wawa hawrunde leyde jogide bawde kanyi e leyde loude dum woni wonbe sobbir kanyi wonbe hor hud noni ba ko tawa yaadi yeso heba ma der majjum sabu banque mondial hoji aadi wiide ke jong o le talkaje de endan wadante lawol hebde ono mosala e faande du firde lawol far jobol mabbe nyamal ko be kojuno dum enda tawe mosala wadi der mudum kanon woni fa hande ni hebayi to dum yidi yottaa don sanne ba ko ta wana Senegal jo heɓi guɓal leyɗe kañum e bankiji gon mbi mbaldi tan dow fi ko darto lantarki keyɗintinteɗo satu fo o enda heɓa waɗa golle muɗum ɗon e nonnondu konno Zambi kandu konno heɓi ɓuytinede ñamale ko wonno dow dande muɗum kanon woni ko waɗi hen funi yaano denkito yaade o ko wonno waɗi ɗum endan leyɗe lowɗe ɗe endan ɗum yiiɗi heɓanede hono musolaji
concrétisé.
Premier ministre leydi men ni Oumoudou Mahamadou ni heɓi keptol golle gaɗaɗe ko duuɓi ɗiɗi e nogay e ɗiɗi nogay e tati lewru juin dow fi golleji gaɗaɗe noonni dow golle hano celali e ko darata filla internet e posti nonni keptol golle ɗe ni ko horejo Sarusi on nonni holli madame Betty Aichatu Habibu Oumani o hokki mbi'en ni hano jawdi keɓani dimma mum nonni golleji nder golleji gaɗaɗi ko ummoto hano pecce nayyi dow herme delle hano jaaki yeeso kan heɓa far ɓangirɗe nonni ko ɓurta milliard keme ɗiɗi e capanɗe jeɗɗi e jettiti ceede men sefa nonni far ɓangire hano celali ko noddol nonni kando no waɗa pecce capanɗe jeego e jettiti dow hermi far internet on ɗo kando no waɗa pecce capanɗe tati e jeɗɗi dow hermi far ɓangire hano golle positi on gollal maɓɓe kandu ko ɓurata hano milliard uji joyyi ceede sefa kan naati baka mbi'en ni hano goɗɗi goɗɗi no golla ko wala dow laabi kam nonnon ni har ko ƴewata habaruji ɗi ni giidal naati hakkunde horeɓe région mo Agadez e ONG ji gonnonni hawtade e himɓe Nations Unies nonni ko waɗata asawe nder galluño mey ngam faamugo golleji gaɗaɗi dow fi himɓe dillo wamɓe nonni magaji Mamman Dada gouverneur mo Agadez o hokki jaadimin Anise Karim faama e cellalol.
Min gaɗi dimma jawdi komin tawda min tawi komin tawda ɗum wawta jogade fa yottade hantode hitande nde heɓa dilla hamɓe leyɗe ɓe keɓa yottade leyɗe mu'en. Min jeƴƴiti tefude ballaga to balliroɓe iɓe kendu min keɓi nder dilla hamɓe leyɗe ɓen hotuɓe wuroji mu'en nonno du fa hande min ballirama harto safareji ɗon kamɓe gaɗol foras uji no wodi ONG goƴanɗomi teddengi ko watto nimɓe ujunaji yo fa yottade lebbi tati min keɓi hantude lewru ndu heddanimi lebbi ɗiɗi no woodi ɗo nder jipporde OIM ko watto nimɓe ujunere ƴoyɓe hakkunde Asamaka Arlita Dirku e Agadez dey komin tewtata won dilla hamɓe leyɗe ɓe ɓuytira nder région Agadez o ɓiɓɓe wuro ɓen keɓa pofitade.
Studio Malangu, a yaru leydi
non noni der yottamin pinnol talkur seri a e lawol golle seri a no talki didi hano gollirte to cuudi seri a der fi kite ngay hebugo fama mun labi gollije labi golleje kite de wadirte der suudu kite maradi wadini jadimin mohammed mamman o yew e yoti doy e zabairu musa nani fama ka hokkimo
le code pénal
salkur sariya kanyun ka hawrainani keddi hunde fuko lati gacce ko wawi sardenede e jukkede der mudum no wad labi goddi ko nato labi lamu non tawtede der hen endan tankayi warni be yitti hen non jonnon salkur sariya kay joga kinani kulle naroje hon baasi ko neddo wawi wadde e jukkumo mudum
pénal son dal le code pénal
ko woni lawol gollal sariya
le code de procédure
lawol gollal sariya holata nani kankayi no tokkirte ko fi kite wadde il en dartugol gonga ko hunde darde gacce hore mudum faato to sarde to enda taydu kon tan kur sariandu kandu kan holoto gacce tawa no winda e tal kur sariandu enda e hore mudum
mondi l'affaire
dum woni fu no gotum na idi cedi
oui particulièrement les
kula didde enda fu yo tokko ndir non gam tal kur saria holla tanani gacce ngattedo ko tefene saria on enda gacce se yama jonka e hon noy won labi ko tokkete fa saria o wadde dum no kan wonde tal kur we tedu lawol gollal saria e hore mudum
il monte la procédure assise
do niger ngole woni ko gollirte do gadol sharia
pour juger les gens les deux
fodidi woni ko gollirte talkur sharia kany e lawol golla sharia e hore mudum seni en yidi hitanade neddo na himbe do fi on gacce mo wadi on jom misali no wod tumiraabe do fi tawrede are ko hebira ko wana do gonga den yidnu wada kite majjum to seyne dun yeyto lawol gollal sharia gol e hore mudum do enda won ko holloto no himbe be han tokkitire fa hebe no fudda illu e widagol ko police be na gendarmerie be na wodibe lawol wadde widagol gol fu wada no dum natirto dum e widagol hore mudum fa yotto to gacciantebe enda nangete jonka sebe kebama e jarama suudu sariya to do wonto lawol gollal sariya on enda kambe yewte noy wonno dum wadirde sariya on enda
worki monte la procédure à suivre par rapport à ça
fa warde jon talkidin fu no gollirena
oui effectivement
kula didde enda fu no he e gollirede der leydi niger kanje won ko somi hunde fu ko yewto fi sariya kano woni hadata ni no wodi kula godde gonde sigira kano ko sigila wadda fu waran holtina beydita e do ko woni he enda kano woni kuje didde kanyu woni ko wonde golle leydi niger talkur sariya kanyu e lawol gollal sariya kanyu do woni ko golle mudum tabiti e leydi ndi
sont vraiment les textes phares
to madalla bandirabe gombe ne kettini habaruji men do min dernato on habaruji men e fulfulde amma jabbitto don habaruji dengal hausan ko re ko mamman ada e yottuntumo gada habaruji dum fu jabbitto don battu joda kale mo bi en ni hano projet mo fondation irondel der sahel on yottuntum bi en hautade studio kala ngumo niger tamani mo mali e yafa mo burkina faso kirtento yam hirti studio kalangu
yande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
alal habaruji sukkabe ummatore yande joyi la sara e tokkinde e ko potten faada studio kalangu yadu leydi niger
studio kalangu
diva do radio alternative
lamba chapan e jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joyi fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena e jena fm
studio kalangu